ZWAP.com.
Neno yao kama upupu, tena kwako nusu, nifichie mapungufu. Hata usiku wa manane ukiwa gambali na kufata, sijali pesha gani, labda uko ntapata. Shajinywesha sumu kijaniache nitakufa, wendo na nifa, mgine sina mana. Fight me, hata kama unadanga fight me. Okay, fight me, hata kama unadanga fight me. Gombanishe, situmeridhiana, situshapendana. Kwa nini nye waja? Mtu gombanishe, situmeridhiana. Hata usiku wa manane ukiwa gambali na kufata, sijali pesha gani, labda uko ntapata. Shajinywesha sumu kijaniache nitakufa, wendo na nifa, mgine sina mana. Okay, fight me, hata kama unadanga fight me. Okay, fight me, hata kama unadanga fight me.
ZWAP.com.